Roma fasluol joweegol. Kombieten jonta en tokko wadugo hakke ngam hamo Allah bezdona. Kayya nanon sam hedi hakke kam en maibe. Kadi noy tokkortoden jodo dago be hakke nde en giwi ngiwam baptisma en kauti be Yesu Almasihu. On andi boddum dum kautal be mayde mako. Nden giwam baptisma en udama be mako. Amma bana kanko ummiti diga mayde be bawde Allah kaye fije. Bana non enen bo en kebi yedugo der ngendam kesam to en kauti be mako der mayde nandunde mayde mako den kam en ummititto bo bana mako en andi fakat ko lati den boyma dum maydi be mako do leggal gafangal ngam ha neddo men boymaju halka wato ko hakke jali dum ta en tokko do tanago hakke bana maccube ngam to goddo mayi hakke wala bawde do mako timmi to en maydi be Almasihu den kam en don nuddina en geedan be mako bo fakat en andi Almasihu ummiti diga mayde metata mayigo mayde wala bawde do mako nde wore o mayi hedi hakke jonta o don yeda ngam Allah bana non onon bo ndare ko e mon on maybe hedi hakke amma nder kautal be Almasihu on yedbe ngam Allah ngam majum ta acce hakke laamo nder balli mon manyandi ta tokke sunoji maji bo ta acce hakke hutinira terde mon bana balmi hallende amma dokke ko e mon ha jungo Allah ngam on gurti mayde on nasti ngendam acce Allah hutinira terde mon bana balmi mbodenga yeso do hakke wala bawde do modon ngam tawreta lamanta ko on sey mo ere Allah nde mo ere don lamano en na tawreta kam en tokko wadugo hakkena na non sam on andana mo baddon ko e mon maccube mum kanko dowtantodon to on don dowtano hakke nden kam on manyan to on don dowtano Allah nden kam on keban yerdu e mako yettore latano Allah nane on maccube hakke amma jonta on don dowtano gonga be bernde wore gonga majum kepdon be andinol on rimbe e jeyangu hakke on lati jeyabe gonga ku mi hutiniri baldol jeyangu ngam ha mi famtina on ko hani nane on badi terde mon fu maccube chopki e hallende ha on kuwa kalludum bana non jonta bo mbade terde mon maccube gonga ku ha on kuwa ko fottanta Allah yake on latino maccube hakke on latino rimbe hedi gonga ku dume kepno don be kude mon fakat on don chemtira dum jonta ngam timmode kude man wonno mayde amma jonta on rimbe e hakke on lati jeyabe Allah ngam majum on don kuwa ko fottanta mo timmode kude mon dum ngendam dumidam ngam genari hakke dum mayde amma Allah don mo ana en ngendam dumidam der kautal be Yesu Almasihu jawmirawo men.